啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
ndị anyị zọrọ ndụ erike, ndị anyị wụrụ n'ụgwọ akwụkwọ nụ, na ndị na-enwere nne na nna nụ, anyị na-enyere aka ịfanye ime n'ọkalịla akalị nụ. Anyị na-enweta udo wee na-ekpoko ọbụ onwe anyị ọnụ, na duola ga-emeru nụnụ na-ewetakwa asụsụ anyị nụ, ya na omenala ndị obodo anyị nụ. Obodo anyị wee dị n'udo nụ. Yes sir. Akpọ Dickies 1 Nwata bụ n'ihe na ụmụ oji ikwulugbo kodo na ya si mụ ga-enebe ndị ọyị anyị ya na YBA niile. Oyi na oyi dịba mmanụ, nwale na detisa ga-abịanụ, mana ezi oyi ka jụọ nwanne nenu nwanụ. Ndị oyi anyị nụ na ndị fụrụ YBA n'anya nụ, na fa ka anyị na-ekwu maka panụ. Dezienu honorable BIC okwu ji akụ, akụ m one n'obeledu. President Nigeria Community na Duala Cameroon. Nwanyị Obeledu, onye ọma gaba n'iru. Dezienu Chief Sir Emeka D. Uzoka. Ebe Kwedike Bilinu, nwanyị ọrụ n'ifite bịa. Onye ọma Denis Obilinu. CEO. Lezienu Chief Alolo Dozie Ofue Dozie CEO Dozas Group of Company Abiola Cameroon. Nande wabi esunke. Chinchine dweza ni bilinu. Arubale zama, idi arubale zama. Nama nisu bilinu. Opaleze kwa siliwana. Nalo, unya lo London. Yesu go mwachine du. Ndiyo maja panu nilu. Chief alolo, ifanyi. Mwaswani. Ifeju kukulu wanu na newe nyama biko bilinu. Mwenya nedo bia na nyike nili. Sherman. Jusenjuri. Besti seal na duwala gemerunu. Chief Alolo, Benjamin Ibeneme, Mwachuku Nemelo, Ife, Wana. Ezi mwase anede jenu, okuloka na newi, Onyoma Deniso Dilinu, Eyumu, CEO, New Nice, Group of Company Limited, Adwala Cameroon. Chief Alolo, Anthony, Yesi mwa mado. Akwa tuwe guna neni. Oku loka ni sobili. Yesi bo yichi joke bilinu na nyilo teli. Tugu bendigo. Nani ocha. Onye chimeleze. Onye ocha. Dula Yegaba CEO. Lapta Electronics Limited na Douala Cameroon. Isso aí, mano. Ai, chifu polinu sueme gonyoma bili. Gonyoma nidima. Polinu sueme ganiso bili. Akusina chuan, nubu wakabia, Asian Kingdom. Opu tifa, the one. Nolo. The young group of companies. Na Douala Cameroon. CEO, Lubico, Oil and Gas, Nigeria Limited. Chief Gerard Chukwudi, Adinde, Abusina Chuan Niwolo, Nelugu State, Kiseche. CEO, Dilas Group of Companies, Nadwala Cameroon. Chief Elendri Masio Nyomani Sobilimu, Ezri Wandri Masi Nanyini. Chief Henry Ndemasi, Ikukwa Manolo, CEO YY Cargo, and Dubai Service Shipping Company in Douala Cameroon. Mr. Augustin Nwankwo Ejiofor Bilinu, also when not getting one, Ludi Neke Gisejeru. Also 190 bilinu. Also 190 accessories. Douala Cameroon. Nyama gabano miro. The senior chief Alolo. Uche Chukwu. Longinus Okonkwo. Onwa Nobeledu bilinu. Chief Ristantu Sonyi Longwini so bilinu. Simwi Joma Bia. Onyoma Denis so bilinu. Nanyi Geneli. Agu Jewe. CEO Wazobia African Hotel na Douala Cameroon. Ndiyo maga banu niru. The senior chief Chukwu Neta Uzulonye. CEO Neta Otto Seon. Anne Buachala Mwanyoru kuni sobilinu. Dike na jwa lilo dogu. Ezo mogo ni sobili na Douala Cameroon. Dogu nashi, ndio magabazi enu nirunu. The senior chief, Godwin Emechebe, Omifuku Wan Nandewi, Nandedo. CEO, Jemako, Oto, Douala Cameroon, ndio magabazi enu. Anyikwa katanya yoli anewu. Mwa! Thank you. niru nu maka na ezi oyi gajo nwanne o why be enu nu so binene nu wanu na ndi oyi nu kunu na ekene nu mmadu kunu jikalisi ama na lote no yi no yi diba manu nenu wanu nde ti se pa gabia lelunu ba me ba nu kunu se menu unu lo de lu ndi oyi unu nu ndi na kudo lu nu do nu na ndi na no ye lu nu ya kunu de ji we ga ni nu osisi no sisi bogu boko nenu wanu do maka na ezi oyi ka jo nwanne yes sir newi onyoma gaba nirunu temako oto na dualanu onyoma na gemerunu bilinu chief ugochukwu umezulike obele nwanu muchu akaju gomea ceo civic electronics na duala gemerunu jisondi zuno suji bilinu What do you want, Nata? My Java, Imo State. My Jebutam, one. My Java. Ozi Bondu no lo. Na Duala Cameroon, no gina chino. When your money demand. CEO, Naris Hotel and Suit Limited. Nata, my Java, CEO. Suji kids na duala Cameroon. Mado kunu jikalisianu. Why be eno no dumanu? Ndio magabanu nirunu. Nisianu epulem water. Chidi. Epe kwedike one. No hapu kingdom. CEO Chides Group. Na duala Cameroon. So milinu onye opusu ije loyi na mapara onye opusu bi bi okada kendo uche nezo ranu bilinu star and spiritual guide mabi welfare organization na Cameroon branch this is your luche keno bi bilinu madam donat umuchu Zenu Chief Chukwu Nonso Moyalo Machukwu Kunaka Wang Na Nedo Chief George Tochukwu Buke Sobilinu Agogo Money Mwa Chukwu Kwelindiolo Nolo Kiseke Chief Jonathan Otomo Sonyoma Bilinu Onye na gugu Ezi Buruburu one Nohana Ezi Nibu na Cameroon Ambassador of Peace Onye ma gabanu niru Anye bokatanya yoya deku Mwa kainano Ani mwesi oyedo baby, be kanya mo fulu we di do kunu. Esio ya ma kanenu anu. Oyi we esio. Esio ya ma ga. Esio ye kajo wande. Why be endio ma? Unu we esio ye mu. 30 years anniversary kunu ne besi nu unu we se kunu lo tanda ya mi onenu anu.
Yes, I am.